Amalichi zinde building.
Apa nai sono kisua sitam ya kire.
Just got it from GuccioApp.com.
Team 04.
Tamanga tamanga tapeza, hasoni forever. Gati ninja latigone, gati nizigolo timwe. Wando,
ayelele mwana wabinini.
Wando,
ayelele mwana wabinini.
Tamanga tamanga tapeza, hasoni forever. Gati ninja latigone, gati nizigolo timwe. Wando.
Tiseba sula no fiola, kaleza mavuto ya makembola. Wasamba mafuta ulibe, nekasopo na tumata wazola. Mzala panga palanoya, tinatia pondwe ya patishala. Pochola tini ya tumbila, kasi kupondi Kampala. Muka poto kalindila, kazuba kachoka numbila. Chito lumbila, wange na zoa kumboka wala. Mutu wa vila, nopo ya mbila. Pati kutamanga siti maleka, ni kutulo chola tipepeka. We haso notiva malomba, njabombesha nalipato kulomba. Ni one dev, saka panga sensi, make money. Kati machine kupozi, tilipepo na machipsi. Pati tisa kilako kulisosi. Pandrama tima chosa poche manta, tisi ya ponyo ni na signature. Signature ya gavana. Shakube pepe ni neta kuleko sakila mpaka kuvana. Kaleza pwando laka kowa tika chitika tisaka samwa. Tisaka wama taku jakutia taku makumwa. Defend sika neo yai.
Team 04.
Tamanga tamanga tapeza, hasoni forever. Gati ninja latigone, gati nizigolo timwe. Wando.
Ayelele mwana wabinini.
Wando.
Tamanga
tapeza, hasoni forever. Kati ninja latigone, kati nizigolo timwe. Wando. Ayelele, ayelele, ayelele.
Wando.
Ayelele wala wabamanie.
Wando.
Biza kachete kani kachite.
Wando.
Ale janjaga za mwala yanga.
Wando. Nifani kachena kuflex andafani naka pitamo. Majiz bafani kachena kudiamo. Ndafe banani pampamo support fuckamo. Nili na gulu maniga inga duli kile pea pao kanikatamo. Look at the boy we here. Hii ni miracle kalizuka ipishamo. The black of the berry, the sweet of the juice. You damn if you think that I want you to lose. Stay at your lane cause I want you to move. Mind in my biz, don't get it confused. I hate when my niggas be dropping a flop. You know that I want you to get to the top. I can't find peace when one of my niggas is starving. And I know that I get the cash. Tell us we don't partake. Kolokano no shan we share the cash. Ni bomba kusangwa na snake. I hang with OG friends, no fake. I don't see the point in hate. As long as we getting a piece of the cake. Look, jealous I don't partake. Look, jealous we don't partake. Wando.
Tamanga tamanga tapeza, hasoni forever. Gati ninja latigone, gati nizigolo timwe. Wando.
Ayelele mwana wabinini.
Wando. Tamanga tapeza, hasoni forever. Kati ninja latigone, kati nizigolo timwe. Wando. Ayelele, ayelele, ayelele.
Wando. 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 Wando.
Just got it from GuccioApp.com.